Namhlanje si-Democratic Alliance silapha eKingulumstown kwisikolo esibizwa ngokuthi yiShawnville Primary School. Esi sikolo sibe semaphepheni kwiveki eziphelileyo ngoba iirufu zakhona ziye zawa kwaye nalapha phantsi kuye kwavuleka ngoba esi sikolo sisiyenziwe ngamaplanka. Sisikolo esa-akhiwa ngo-1970 kwaye ngoku kubonakala ukuthi siyawa ngenxa yokuthi ngamaplanki ayenziwe isikolo esenziwe ngayo. Njengo-Democratic Alliance sizile sezobona ukuthi na iimeko zime njani kwesi sikolo. Into esiyibonile kukuthi i-department izise ii-classroom ezintlanu ezeprefab ukubona ukuthi abantwana babasesikolweni. Kodwa into esibona ukuthi iseyingxaki apha kwesisikolo yindaba yokuthi abantwana abancinci abakhuselekanga ngoba kukho iingcingo ezembane ezihamba nje ezingavalwanga ekukuthi zizawukonzakalisa abantwana abancinci. Neethoyilethi zabantwana nazo zivuza amanzi, i-asbestos nayo ivulekile. Ngoko sibona ukuthi si-Democratic Alliance ziinto efuneka ziveze xa sibuyela epalamente, sibuze imibuzo kwiministara, sibone ukuthi na ngeyiphi into ezingenziwayo ukwenzela ukuthi abantwana bethu bakhuseleke kwesi sikolo.